Yazi maninga maputa ngiwenzile Kepha kuninga ngikufundile Futhi kuninga ngikuzuzile Ngenxa yawo lamaphutha Maninga maphutha ngiwenzile Kepha kuninga ngikufundile Futhi kuninga ngikuzuzile Ngenxa yawo lamaphutha Maninga maphutha swenzile Baningi nabantu abasiphoxile Sasala sikhala ngoba be sibathembile Kepha konke lokho yikho kusifundisile Ukuthi kulo mhlaba kumele uhlale uvula amehlo Ungaphila nabo kodwa ungathembi noyedwa Ngoba izinto ziyajika Ngoba ikusasa kalaziwa Ngiyazi maninga maphutha ngiwenzile Kepha kuninga ngikufundile Futhi kuninga ngikuzuzile Ngenxa yawo lamaphutha Maninga maphutha ngiwenzile Kepha kuninga ngikufundile Futhi kuninga ngikuzuzile Ngenxa yawo lamaphutha Iphutha lokuqala engalenza ukuthemba umuntu Iphutha lesibili engalenza ukuthanda kakhulu Iphutha lokuqala engalenza ukuthemba umuntu Iphutha lesibili engalenza ukuthanda kakhulu Ukuthemba umuntu, ukuthanda kakhulu Kwesinye isikhathi kuza nenyembezi Ukuthemba umuntu, ukuthanda kakhulu Kwesinye isikhathi kuza nenyembezi
I don't trust nobody but I trust the stone Double the time they broke my soul Learn is raw each day in this few friends showed me what's wrong, what's right Care for the ride, yes indeed but the land is rough I trust you and I almost died Love is blind, I don't know why Mayday, got a broken heart and a broken scar Broken mind with a broken smile Didn't you see, Nuna told me mankind That she sang get to call on God Ma Pass, lo mhlaba unemanga nameva bro Nothando aliboni, vele nongazi kuyafana nongaboni Aphula inhliziyo amehlo nomona
Yazi maninga maphutha ngiwenzile Kepha kuninga ngikufundile Futhi kuninga ngikuzuzile Ngenxa yawo lamaphutha Maninga maphutha ngiwenzile Kepha kuninga ngikufundile Futhi kuninga ngikuzuzile Ngenxa yawo lamaphutha Iphutha lokuqala engalenza ukuthemba umuntu Iphutha lesibili engalenza ukuthanda kakhulu Iphutha lokuqala engalenza ukuthemba umuntu Iphutha lesibili engalenza ukuthanda kakhulu Ukuthemba umuntu, ukuthanda kakhulu Kwesinye isikhathi kuza nenyembezi Ukuthemba umuntu Ukuthanda kakhulu Kwesinye isikhathi kuza nenyembezi